sweetie boy, sweetie boy, yeah yeah, yeah yeah. Watuka kumanje waingira mu nyumba eyo mutima gwange. Watuka kumanje waingira mu nyumba eyo mutima gwange. Niwe gwe nenda, niwe gwe mpana, wekulinga kwa mutima mundanze gwa vimba. Onjogeza na lusoga na luganda baby. Choka ne mzungu, bien kugambye sikwano mbira bide. Nkusaba tobe mbuza, omukwano kuntute. Olinengeri sikwano jantunulira, munda mu mutima nze baby nenuma. Olinengeri mukwano jantunulira, munda mu mutima nze baby nenuma. Onyirira, otukula, kubulungi boli kwanza onkolera. Amazima gakatonda, nze tondeka wano nze ntwala. Tugende, tugende komu tempo, wetufayo tugende komu selena. Obulamu bwakiseera, olya kuzizo tebakugana. Olunakulwa lero tuba kupichi, nga tulya ku chicken, nga tulya ku fish. Onyirira, otukula, kubulungi boli kwanza onkolera. Niwe gwe nenda, niwe gwe mpana, wekulinga kwa mutima mundanze gwa vimba. Onjogeza na lusoga na luganda baby. Choka ne mzungu, bien kugambye sikwano mbira bide. Nkusaba tobe mbuza, omukwano kuntute. Njagala nye vigambe vya soka vimpomelanga baby. Switche mukama wangamba baby. Ogenda kumpita sweet, ogenda kumpita an. Omuvisi gwenjo chinge misana nechilo baby. Nga tuba wabiri nawe. Bulicheni nechange na chukua. Lela vujeni na baby na chukua. Namukwano gweni na baby na kukua. Baby mkwano wagala kufa mkwano siri kuleka. Njagala kwa garenze kutami na valala. Mkwagala wo mwenze siri kuleka. Niwe gwe nenda, niwe gwe mpana, wekulinga kwa mutima mundanze gwa vimba. Onjogeza na lusoga na luganda baby. Choka ne mzungu, bien kugambye sikwano mbira bide. Nkusaba tobe mbuza, omukwano kuntute. Trail.